mtani wesilimo washinja umntanami wena wemali wesilimo washinja umntanami wena washinja umntanami wena washinja umntanami wena wahamba wayothwala wavele wayothwala umntanami wahamba wayothwala wavele wayothwala umntanami ngenxa yokuthanda imali ngenxa yokuthanda imali ngenxa yokuthanda imali ngenxa yokuthanda imali wasala beyokhomba wasala beyokhomba umntanami wahamba wayokhomba wahamba wayokhomba umntanami wasala beyokhomba wasala beyokhomba umntanami wemali wesilingo washinja umntanami wena wensizwa wothi makhuluma nami ukhulume wodubala magama wensizwa wothi makhuluma nathi ukhulume wesubala magama akho wokhuluma wodusefa magama akho ukhulume wodusefa magama akho wokhuluma wodusefa magama akho nami ngisqhaka ngakithwembe nami ngisizwa ngakithwembe nami ngisqhaka ngakithwembe nami ngisizwa ngakithi kodwa ngithanda ukusukela abanye abanye nami ngisqhaka ngakithi kodwa ngithanda ukusukela abanye abanye nami nginekonzi lakithwembe nami ngethika lamwendo nami nginekonzi lakithwembe nami ngethika lamwendo nami nginekonzi lakithi kodwa ngithanda ukubonisa abanye abanye nami nginekonzi lami kodwa ngithanda ukubonisa abanye abanye
Yeah.
lila na ye. Na funa ba se ba boy.